Abba!
Baby, we ni mwavuli menipo jasi ya kusimama kwenye mvua kudhoa si hofi tena we kwangu kivuli menipo jasi ya kusimama kwenye jua tena kwako sikawi michezo ya karata rata na ipata pata bashasha Anani ngata ngata kini kata kata kia zimbatata Oma be perepe Oma bebe ni pe perepe Pare papa
Bebe Ni pepe wa ni pepe Mojo to ni sini pepe
Oma be perepe Oma bebe ni pe perepe Pare papa
Bebe Oma toto ni bebe ni bebe ni deke deke
What's your name? Bahari ya mapenzi, wogere Takwa nguzo yako, tasimama uwege me Ain't nobody can love you like I do Ain't nobody can treat you better Shanti ya usugu, komando Kwa mapenzi yako, siski ngo Tapita chochoro, ana ana do I go follow, follow wherever you go, baby Watu anajudge kwa kuna potenjia What I feel, kuna mwenye idea Nataka kujua ni vipi unanipatia Ni kipi unanipikia na nini unamixia Kupenda mtu hakuna ujanja, hakuna ushamba Tashangaa moto wa mapenzi ukipamba Mtu mkubwa unaweza kushikwa kwenye kiganja Chawa mapenzi mtu anarogwa kwenye
oma
kitanda
Oma peperepe, oma bebe ni peperepe Pare papa
Bebe, ni pepe wa ni pepe Kwa jato ni sini pepe
Oma peperepe Oma bebe ni peperepe Pare papa
Bebe Oma toto ni bebe ni bebe ni deke deke
What's your name? Bahari ya mapenzi, wogere Takwa nguzo yako, tasimama uwege me Ain't nobody can love you like I do Ain't nobody can treat you better They call me King
Oh baby come close, baby boo give you everything babe baby boo oh baby come close baby boo I wanna give you everything babe baby boo oh baby come close baby